kumwe mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Mpanikaza abadukurikiye. Dusangira ijambo ya none turi kumwe n'umuryango w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, ukuriye ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Si umuryango wose ariko abaza kumvikana mu kiganiro ni Madame Raisa Ujeneza, imfura ya Victoire Ingabire Umuhoza ndetse na nyina umubyara. Nkakwibutsa ko mu mwaka w'2010 Madame Victoire Ingabire yakubutse ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubuholandi, aho yari yarahungiye anahakorera ibikorwa bya politiki, yiyemeza kuza guhatana na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu. Gusa muri uwo mwaka inzozi ze zo guhatana na Bwana Kagame ntizabaye impamo, kuko yahise ashinjwa ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo maze akatirwa n'inkiko arafungwa. Mu mwaka w'2018 hari mu kwezi kwa cyenda nibwo umunyapolitiki Ngabire yafunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Icyo gihe yari amaze mu buroko imyaka 8, kugihano cy'imyaka 15 yari yarakatiwe. Kuri ubu rero imfura ya Madame Raisa Ujeneza hari hashize imyaka 10 hadaciryeranye n'umubyara, uretse kumwumva mu bitangazamakuru banavugana kuri telefone n'ahandi yaje kumusura. Ni n'imyaka 26 ishize Ujeneza yumvurwa mubyaye mu mateka kubera icyoba cy'uko ngo yumvaga ko ashobora gufatwa agafungwa nka nyina umubyara. Ujeneza ntari wenyine yaje kwereka Ingabire abuzukuru be babiri b'abahungu. Mu bihe bitandukanye umunyapolitiki Ingabire aragenda batembereza abereka igihugu cy'u Rwanda. Ijwi rya Amerika yahaye ijambo abo bombi bavuga ku ngingo zitandukanye zibareba ubwabo nk'umuryango, ndetse n'uko bumvaga igihugu mu bihe bitandukanye n'uko bakibona ubu. Niki cyatangaje imfura ya Ingabire Victoire nyuma y'imyaka 26 atagera mu gihugu? Ibyo n'ibindi nti muri dusangira ijambo. Turatangirana na Raisa Ujeneza atubwira aho yakuye igitekerezo cyo gusura nyina umubyara mu rw'imisozi igihumbi.
Mama nanjye twahoze tuganira ku bugiye yavuye mu Ngereza, tuganira ambwira nyine ukuntu adukumbuye, natwe tukamubwira ko tumukumbuye cyane. Icyo gitekerezo cyo guhura cyari gihari, ariko akaba ari ikibazo cy'uko mama atari yabona uburenganzira bwo gusohoka mu gihugu. Donc twavugaga gusa tuzategereza mpaka ubwo burenganzira babumuhaye cyangwa natwe twareba ukuntu twaza mu Rwanda. Ariko tukaba tutizera ko twaba turi safe, ko na bibazo twaba twagira tugarutse. Mama nyine baramufunze kubera ibintu bya politike, abantu bakavuga ngo ya nanjye kubera ko nagiye muvugira nshobora kugwa mu bibazo kubera ibintu naba naravuze bashobora kuba batakiye neza hano mu gihugu
bitashimishije ubutegetsi.
Isesa donc akaba ari cyo kibazo nagiraga cyo kuvuga gusa naza koko na bibazo ngize, kandi ubu ngubu nkaba mfite nanjye abana nibazaga ukuntu nabigenza. Mama ariko yageze aho kwa kuba aba hano mu Rwanda acunga ibintu bibera hano mu gihugu, asanga nyamara koko hari security ihagije yatuma ko ngiyewe naza nta kibazo ngize
umutekano. Uraje rero uteze indege, ugeze ku kibuga cy'indege, uhageze wiyumvise ute?
Numvise nishimye cyane kuba hanze y'igihugu wavukiyemo. Ni ibintu bitari byiza cyane. Wi mu Buholandi ni igihugu kiri stabile, ni igihugu ushobora kubamo kabaho neza, ariko nago ari igihugu cyawe n'abantu babamo nago ari abene wawe. Donc kuba nsanze ikihugu cyambyaye nkaba nsanze n'abantu ni nkaho nari ntashye mu rugo
bwa mbere ugikubitana amaso na mama wawe wabayite wumvise ubaye
ndo nanishimye cyane ni kuba udafite mama wawe hafi yawe na bitera gahinda kwa ko hari inama mama wawe ashobora kukugirira mu buzima mu bintu byose nagiye nyuramo mama nago yarahari. Donc kuba nongi guhoberana na mama ni n'amagambo nabona yo kubisobanuriramo ni bwose ni ikintu gikomeye na nshimi imana ko twabona nyinshi imana ko abana banjye nawe bamumenye. Donc ubu ngubu ni hari ukuntu twavugaga ngo uko mama afunzwe natwe turafunzwe muri make igihe bamurekuye twadufunzwe natwe nk'aho bari badufunguye natwe.
Ubwaho nakubazaga uko wiyumvise n'abashinzwe umutekano wenda bakimara kukubaza uje gukora iki mu Rwanda ubahe ukavuga kuri wa Madame Victoire Ingabire ntacyo wabonye kidasanzwe kuri bo?
Yego mama rwose ni umuntu uzwi hano mu gihugu nasi imbere marika n'igihe bambajije ngo ugiye gusura nde nkababwira ko ari mama ngiye gusura mbabwiye zina mbona nyine baratangawe bamwe barikanze gatoya. Donc ni ibintu bidasanzwe nahise mbona ubundi nkabona nyine aho hose tugiye tubona ari abantu bari kudukurikira tukabona abantu bari kutureba. Donc mpora ndi guseka mbwira mama ngo wowe uba mu bintu bya filime muri make
mucunyishijwe ijisho niba mbyumva
nonko nyine ya ni ibintu yahoraga bitubwira ariko none uko nje nkabibona ni ibintu rwose mbona ni bidasanzwe cyane.
Ntabwo byaguteye ubwoba?
Oya ntabwo byaneye ubwoba. Donc ni kuvuga ko muri iki gihugu nuko babigendeshe nuko babigenda. Mama nyine ni umuntu uzwi ni umupoliticien uhagaze muri politique bavuga ibintu bitandukanye ariko nago byatuma mama hagarika akazi ke. Ariko nimba hari abantu bashaka kumubera ikibazo nkeka ko ari aho ngaho haza mu bintu byo kumukurikira. Donc ni nkaho baba bashaka kumenya aho agiye petetre bakanamubuza kujya hamwe na handi njyewe nabona ko ari uburyo bwo gushaka kumutera ubwoba mu Holandi wundi biranabujijwe na kugomba gukurikira umuntu nta gahunda mufitanye ni ibintu bitemewe ni hano mu Rwanda petetre abantu baba bakora ibyo ngibyo bazi impamvu babikoze bazi n'abantu bababwiye ko bagomba kumukurikira bakaba bafite impamvu zabo. Ariko mbona njyewe nta kintu bitwara mama akomeza politike ye agakomeza gukora ibyo agomba gukora nta kibazo afite yarabimenyereye. Ubwo nanjye nasanze nyine naho ngaho twahora tubiseka nyine mubwira ngo mama aba muri filime ibyo bintu ni ibintu yabitumvikana neza impamvu bagombye kumukurikira na intention afite yo kuva mu gihugu ayishatse yabisaba mu buryo bamweretse ko yasaba uruhushya muri ministeri. Donc bonari gupfusha igihe cyabo igihe baba bari kumukurikira ariko nuko bemeze nakundi.
Ni imyaka 26 muhunza u Rwanda kubera ibibazo byahabaye. N'imyaka 10 ishize Madame Victoire Ingabire ageze mu Rwanda arafungwa. Ubu ngubu muri mu Rwanda mwarubonye mute?
Kose uru Rwanda ni igihugu cyiza abamo abantu beza ni igihugu nkunda cyane kuba mbona ko cyateye imbere mu bintu byinshi biranshimisha cyane byerekana ko abanyarwanda nabo basigaye mu gihugu abatahunze n'abaturutse hanze bakakizamo ko bari gushaka kucyubaka bikanshimisha cyane. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye mbona ko igihugu ariko gifite ibintu byinshi cyane byo kugeraho akaba ari ikintu abanyapolitisiye bashobora kurwanaho kugira ngo bagere kuri ibyo bintu ariko n'abaturage nabo cyangwa abadiaspora bakagira nabo icyo bakora kugira ngo igihugu tugiteze imbere.
Araje rero kubw'ibyaha yashinzwe biranamuhama byo kushaka kuvutsa igihugu mudendezo akatiwe imyaka babanje kumukatira 8 nyuma bamukatira 15. Uwo munsi mwaraye mute mu rugo?
Yewe nindaga gusara ni kuvuga ko nari ndi sure nari nizeye ko nzi neza ko mama na makosa yari yakoze. Mama ni innocent. Ibyo yashatse gukora ntabwo yigeze ahisha ibyo yashatse gukora. Byari bigaragaye ku bantu bose n'abategetsi b'u Rwanda bagombye kuba baramenye ko mama na ibira bintu bamubekeye ko atari byo koko. Ariko nyine bakabikoresha muri mu rukiko bigatuma nyine iyo myaka bayimuca. Twebwe twumvishe nyine politique aho ngaho y'u Rwanda itameze neza cyane. Naho ngaho ahubwo twagize ubwoba gatoya tuvuga ngo bira ibintu byo kumubeshyera bizagera hehe. Ariko nyine kubera ko ugera ahantu ugasanga uri umuntu mutoya cyane uhagaze imbere y'ibintu bikomeye udashobora gukemura ubwawe, ntangaho twabuze Imana mukora ibyanyu mama mu protege inzira wa muri uteganije ko azanyuramo muzayimukomerezemo maze bigende uko Imana yimva ko byagenda.
Turagiye noneho tugeze mu 2018 hari mu kwezi kwa 9 mugiye kumva mwumva ngo Ingabire Victoire ararekwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu aho hoho ku mitima mu rugo mwabyakiriye mute nta mwumvise mumereye mute
kuba ufite umubyeyi muri prison afunzwe iyo myaka yose kandi imyaka 5 ya mbere yarari isole nta muntu bavugana donc ari muri
ari mu kato
yego nago bamuhaga uburenganzira bwo kujya hanze iburi gihe cyose donc ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu bibabaje hari donc kumva nta n'ikintu wamukorera ari iyo yari ibyo binagomba kubamo byari bibabaje donc ako kababaro kahoraga turi muri ako kababaro kuba bamufunguye rero yewe narishimye cyane narabyinye ndashimira Imana ndasakuza mvuga ngo Imana rwose ikoze ibitangaza. Hari hasigaye imyaka 8 nayo ni myinshi nabuze rwose Imana ni inkuru kwara ko yamuhaye donc mission iziko neza izamukomeza mu bintu byose azaba ari kunyuramo kugira ngo abigereho koko.
Ariko gatoya nanone nyuma avuye muri gereza ndumva hari ngo yashobora kuba yaravuganye n'ibitangazamakuru bitandukanye avuga ko atigeze asaba imbabazi umukuru w'igihugu ubwe Paul Kagame nubwo ateruye ntabwo nsubiramo ijambo kurindi cyane ko ntanabyibuka ijambo kurindi ariko ubutumwa bwarimo bwaravuga ngo ushobora kwisanga wasubiye muri gereza iyo jambo ry'inaryo mwararyumvise ryo mwaryakiriye mute nabwo ubwo bagongiye kuzamuka
n'ukuvuga ko nziko gukora politique muri iki gihugu Rwanda ntago byoroshye abantu baracyafite ikintu cyo kutizerana kutizerana rero bigatuma abantu batashoboye gukora ibyo bashatse bari free bisanzuye ngaho rero igihe president yavuze ngo umuntu ashobora gusanga ibaye musubije muri gereza ngo bakongera bakamufunga wambwa nagize n'ubwo wambwira mama gerageza kwihangana gatoya kubera ko bagusubiyemo ibyo bintu rwose byaba bitubabaje cyane ariko mama akambwira ngo rahisa nakugira ubwoba kubera ko aho tugeze turi ahantu tudashobora kuguma uko Rwanda rumeze kuba hatari demokarasi ni ikintu kibi cyane kubera ko bavuga ngo ubundi u Rwanda ni an authoritarian regime rero
ubutegetsi bw'igitugu ni bari
rero mama akavuga ngo tubiretse gutya nta kintu gihindutse ahubwo nibyo byatuma indi ntambara nayo kongera gatera mu gihugu kubera ko abaturage bari kubaho nabi bashobora kuzageraho bakarakara maze bagakora amakosa atagombye kuba. Niyo mpamvu mama avuga ngo reka tugerageze uko dushoboye rwose nidugira ubwoba bwo kuvuga kubera ko ari nimba ari byiza by'igihugu twifujije twese kandi nizera ko na president y'igihugu yifuza ibintu byiza ku gihugu cy'u Rwanda nimba ari byo koko reka tuvuge ibyo dutekereza ashobora kuzageraho nawe akumva ko babandi bari kuvuga ntabwo bari kurwanya president ntabwo bari kurwanya regime ahubwo bari kwifuza ko igihugu gitera imbere. Mama rero nibyo bintu ahagazeho
ariko ubwo nshingiye ku makuru mwagiye mubona cyangwa uko mwagiye mumva izo ngaruka zagiye zimugeraho kubera ikorwa rya politiki kubgawe ku myaka yawe niba ntibeshye ni nka 32 nibyo
31
numwe wajya mu bikorwa bya politiki cyangwa n'ubundi birimo.
Hoya ngiye nago ndu mu politicien nago nshaka no kuba umu politicien ngiye ndu umukobwa wa Victoire Ingabire Umuhoza mama ni ukora politique ariko kubera ko ndu umukobwa we hari abantu baba journaliste bagiye bashaka kumenya ukuntu umuryango we utekereza ku bintu akora, akabari ngiyewe kenshi bahaye umwanya wo gusubiza ibyo bintu. Rero gimba mvugana n'abanyamakuru mpagaze nk'umwa representer ya famille, nago mba ndi kumuvugira ko umupoliticien cyangwa ikindi kintu muri yo sense, nkaba mba nimuvugira ko mu mukobwa we
Raye no se Rose kandi ngabyizose narose igihugu cyubwivugurure narose Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye.
Abakurikiye ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika, twabibutsa ko turi kuganira na Madame Eugenie Zaranisa, imfura ya Madame Victoire Ingabire, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda. Nkakubaza nti, tugeze mu Rwanda noneho warahageze, wabashije gutembera mu bice bitandukanye by'igihugu?
Yego, twagiye ahantu hatandukanye, nasura igihugu nkabona ko nari heza cyane rwose, ariko hakaba ari n'ubukene rwose rwinshi cyane. Ni kintu nagiye mbona hanze ya Kigali cyane. Na Kigali hari ubukene buhari, ariko hanze yaho ho ni navuga ko ari grave.
Hehe, wa wenda mu wagiye niba wibuka neza.
Niyo njye nago nimuka amazina y'ahantu hose nagiye nyura nago nayasubiramo, nago namenye geography y'u Rwanda. Ariko nyine ubona abantu babaho mu buryo nyine batagombye kubamo, ubona nyine barananutse ikintu bikagaragara ko badafite ibiryo bihagije, abandi ukabona amazu yabo adahagazeho neza ayashobora gusenyuka. Ariko nyine nkabaza nkumva nyine ngo nubwo buryo bwabo bwo kubaho nakundi.
Hanyuma wenda uretse utwo duce utibuka, waba wibuka uva mu gihugu isura wenda yari iri muri Kigali nuko ubu ngubu habona kavuga uti harimo itandukaniro runaka?
Aho nibukaga cyane ni kwa Grammaire, aho yabaga iyi nzu yari hari barayisenye, ubu nago kiba nago kiriho hano Kigali, nago nahibukaga neza. Ariko mbona hari za batima bubatse zimeze neza rwose, zimeze kimwe n'izo nasanga hariya mu Burayi, nkabona imihanda imwe n'indi bazubatse neza cyane, akaba ari ikintu gikomeye. Nk'ubu ngubu internet ikora neza cyane muri iki gihugu, twaba turi hano cyangwa mu buturage twagiye tubona internet nta kibazo, nabyo ni ibintu navuga ko bikomeye. Nibyo ngibyo navuga nabonye ko byahindutse kandi mu buryo bwiza.
Hari gahunda yashyizweho yiswe Ingabire Day, ni nangaruka mwaka tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka. Abanyaburayi n'abandi bantu b'abanyarwanda bari hanze bafata Madame Victoire Ingabire nk'intwari. Mu yindi sura y'ubutegetsi bw'igihugu baramufata nk'umuntu w'umuterabwoba nka Raisa Ujeneza mu mfura ya Victoire Ingabire. Izo mvugo zihuza ute?
Erega buri muntu hari abamwe bamukunda abandi bakamwanga. Rekamvuga ngo you cannot satisfy everyone.
Ntabwo ushobora gushimisha buri wese.
Yego. Donko abantu bazi icyo mama ahagazeho baramushima, kubera ko mama nago ashira ibintu mu magambo gusa abishyira mu bikorwa, akaba ari cyo kintu gituma abantu bamusupporta cyane. Ubundi abantu bamwanga bakamubekera ibyo bintu byo kuvuga ngo ni umwanzi, n'abantu batumva icyo ahagaze icyo ari cyo.
Wambwiye ko uzasubira mu Buholandi, hari ibyo wabonye nk'umuntu wenda umaze imyaka nk'iyawe cyangwa ya no munsi yawe yaravukiye hari akakubwiye ati ndashaka ko unsangiza ubwo bunararibonye uvanye mu Rwanda, aho uzamubwira iki?
Wenda nababwira ko ubwo badufite abantu baba mu Buholandi bwo kuvuga ngo nasubira mu Rwanda se nkabaho gute, ntabwo banera ikibazo, tugomba kugerageza kubwivana, tukavuga ngo tugomba gukomeza gutinya gutaha, ahubwo tuzajya dutaha mu gihugu cyacu tukirebe koko twizeye ko nta bibazo tuzagira, kwako n'ubu ngubu nanjye naje mu kiri iki gihugu nta kintu nabaye, nango ndi kuvuga ko nta kibazo na kimwe kigihari, haracyari ibibazo byinshi. ariko nago byagombye kutubuza kuza muri iki gihugu.
Nkuko natangiye mbibabwira, ijambo turarisangira n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, ndetse n'umukobwa we w'imfura Madame Raissa Ujeneza. Maze kuganira na Ujeneza akambwira ko nyina haba mu buzima bumeze nka filime, nyirubwite we abwira ijwi rya Amerika ko yabumenyereye. Nyuma yo gufungurwa mu mwaka w'2018, Victoire Ingabire hari ibyo yategetswe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, nabanje kumusaba kubyibutsa bakurikira ijwi rya Amerika.
Nibyo koko mfungurwa, harimo kwitaba rimwe mu kwezi kujya kwiyereka ibiro bya procureur. Muri iyi minsi ntabwo urimo gukorwa kubera ikibazo cy'icyorezo cya COVID-19. Harimo yuko ntashobora gusohoka igihugu ntasabye ministre w'ubutabera uruhushya. Nigeze gusaba inshuro ebyiri, ntabwo urwo ruhushya bigeze barumpa. Ariko umuryango ushobora kuza kunsura nyine, nk'uko umukobwa wanjye yaje kunsura. Ariko ndateganya ko mu minsi mike, mu kwezi gutaha, ndaba maze imyaka ibiri mfunguwe. Nubwo hajya haba mwaba amabazwa menshi, yari buntekereza ko nta cyaha babonye nakoze, nta shyano nakoze muri uru Rwanda. Ndatekereza ko mu minsi mike nzasaba uruhushya, noneho kwandika ubwo noneho nsaba ko cyo nakuta condition, donc na mu condition sine kimwe cy'Rwanda, donc izo condition bari banshiriyeho igihe bamfunguraga,
tuzitezanyira ntarengwa,
se sazanyira ntarengwa bashyizeho gusaba ko bazivanaho. Noneho nka umuturage usanzwe w'umunyarwanda ushobora kubona pasiporo, gasura umuryango wanjye, nkaba nashobora gusohoka mu gihugu nkagenda nkagaruka. Nge murambwira abantu nta munyenge abantu akore kugira ngo nazoka mu gihugu sinyigarukemo, kuko maze kubivuga, nkuko ndikwereka umukobwa igihugu, dufite igihugu cyiza kitagira uko gisa, ntacyo nakigurana, nzaba mu Rwanda. Donc rero iyo pasiporo bayimpaye icyo nakora ndo kujya gusura umuryango wanjye, kujya gusura inshuti, kuko nafite inshuti imyaka 16 buryo bahantu, ufite inshuti hirya no hino, ariko nkagenda nkagaruka. Donc ndifuza gusubira uburenganzira bwanjye bwo gusohoka nkanagaruka mu gihugu nta nkomyi.
Izindi mpapuro z'inzira wakoreshaga zo zataye agaciro, niba mbyumva neza, nkurikije igihe giciyeho?
Igihe giciyeho zataye agaciro subira ko batanabingaruriye. Donc ibintu byose byanjye byafashwe muri 2010, twaranditse amabaru w'imanza zirangiye na avoka, tugira gute, ntibigeze babinsubiza. Nk'uruhushya rwanjye rwo gutwara imodoka rwo mu Buholandi, ubundi n'uruhushya ushobora kuvugurura buri gihe, nagerageje kujya nibura rwondura ekipere nzashobora no guhindura ahantu, ntibyakunze. Ubwo rero narabiretse, nabirekeye ubushinjacyaha ubwanze kubimpa, narabibarekeye.
Nkurikije ibyo byose uvuze, wabyumva yavuga ngo Ingabire yahinduriwe gereza?
Gereza ifunguye, nk'uko njya mbona kuri za social media avuga ngo Rwanda ni gereza ifunguye. Oya, kame mu ntabwo navuga ko ari kimwe. Kuba ndi iwanjye mu rugo, umukobwa wanjye ashobora kuza kunsura, tukirirwa n'abana nkabaterura ngaheka, iyo mba ndi muri gereza wenda ari kuza kunsura iminota mike, none turimo COVID, nta nubwo ari no kuza kunsura ngo bikunde. Ariko nubwo turimo COVID, ari iwanjye, turatemberana, abazukuru nkabakora ko iyo mba ndi muri gereza ntibyari gukorwa nk'uko nguko. Navuga ko gusa ikibazo gihe hari kibangamye ni icyo cyo kuba ntashobora gusohoka nge mu gihugu nge kuba nasura umuryango wanjye, ibyo birambangamiye, nicyo nifuza ko cyazavaho. Ariko ntabwo nagiranya ku buzima ndi mu uyu munsi ari kimwe na gereza yo kuba rwose uri ahantu ufunze muri za nkutenye nigeze kwandikaho, ntabwo ari kimwe.
Impamvu nanjye nari mbishingiye ku kuba udashobora kwemererwa gusohoka mu gihugu ngo usure uwo muryango, niba ari n'ibindi bikorwa ubikore.
Uyi nibyo aho ngaho kuri urwo rwego ho navuga ko ngifunze, kuba donc ntarashobora kuba nsohora gushoboka mu gihugu ngo nshobore guhura n'umuryango wanjye. Nibyo umwana yaje kunsura, ariko nkeneye guhura n'abandi bana, nkeneye guhura n'umugabo wanjye, nkeneye guhura n'inshuti. Donc kuba ubwo burenganzira ntarabubona nabyo nabyita ko ari igifungo. Ntabwo aba muri politike, nta nubwo bimushishikaje, sinzi niba mwabivuganyeho mwaganiriye, ntumva.
Twaganiriye ambwira ko nubwo ataba muri politike hari ibikorwa byawe n'ubundi agaragaramo, kubera ko naho ashobora kubihungira, ahubwo nanone hagasigara impungenge ngo aza. Ntabwo wari ufite ubwoba ko bite bintu wenda n'ibyo bikorwa, we ntabwo wari ufite ko bashobora kumufatira kubw'ibyo bikorwa yagiye agaragaramo, cyane ko mu bihe bitandukanye nabwo wagiye uvuga ko abakwiyunzeho barabura, bamwe bakicwa, byo ntabwo wasigaranye icyo cyo?
No, ntabwo ntekereza ko umwana wanjye yafungwa azira ko ari umwana wanjye gutyo gusa. Nta n'ibikorwa bibi yagiyemo bihungabanya umutekano w'igihugu cyangwa bigera gute ku buryo hari impamvu nimwe mo kumufunga. Ntabwo nabonye abantu benshi bafite impungenge nyine bavuga ko kuri za social media ngo ntazasubira y'amahoro. iminsi asigaje kugera hano kugeza ubu nta kigeze kimuhungabanya kandi rwose ndizera ntashidikanya ko nta n'ikizamuhungabanya nta n'ikizatuma adasubirayo kuko nta kibi yakoreye igihugu akunda igihugu nk'uko yabivuze rwose yatanye no kumbwira ati mama ati ndimo ndatekereza rwose aho gukuna umuntu yaza kuba mu Rwanda ndabwo ni igihugu cye cy'amavukiro yagikunzemo azi ko gifite uburenganzira nge nta mpungenge ngifite zo kuvuga ngo hari uwamufunga cyangwa hari uwamuhungabanya ataranaze nge nta nizo nari mfite rwose nuvuga ko kuko ntacyo mbona yakoreye igihugu cyatuma yagira ubwoba bwo kuza nibyo naramushije amaze kumbwira ati yaguze tikenye ndambwe nta kibazo uze nta mpamvu yo guhangayika niki kuko ntago ntekereza kuba muziza ibyanjye ngende muri politike nkora politike nta politike akora ntago umwana rero bamuziza ngo nkore wengabire
wakiriye mukobwa waye mu mahoro nubwo wenda hari uho utwo dufilime muhoramo kubandi wenda babahanze babafite izo mpungenge bababwira iki
ngikintu nifuza nuko impungenge abanyarwanda bose bafite ara bafite impungenge ku mpamvu zinyuranye ku mpamvu zinyuranye reka mfate nk'urugero hari itangazo dorotse gusohora ku mwana witwa Uwase Laura umwana w'umukobwa wasohotse muri iki gihugu na wari muto yafite imyaka 2 hanyuma igihugu cy'ububirigi kimugirira icyizere niho yakoreye niho yize akora nk'umwavoka bashyiraho commission nawe bateganya kumushyiramo natangajwe no kubona intego ishinga amategeko muri iki gihugu ishinja uwo mwana ngo ingenga bitekerezo ya genocide iyo ni imwe mu mpamvu ikumira abanyarwanda bari hanze kuba bazi siritu nk'aba bana bakuriye bavuye hano ari batoya cyangwa bahavukiye hanze kuko uyu mwana nk'uwo bamushinja ngo afite ingenga bitekerezo ya genocide agashinjwa n'urwego rw'igihugu nk'intego ishinga amategeko urumva ni ikibazo gikomeye dufite n'ukuvuga ko twaba dufite inzego zikumira abari hanze bakabwira ngo mugume iyo ngiyo nemoza tuzajya tubakangishije ibyo bikangisho bashyiraho ntibabikureho urwo rubyiruko ruri hanze abana bangana nka Raisa bagiye ari batoya bakuriye hanze cyangwa bavukiye hanze nibabareke baze bareba igihugu cyacu bafite inyota njye mvugana nabo abenshi dukunze kuganira bafite inyota yo kuza kureba igihugu cyabo basonzeye igihugu cyabo byarambaje nk'ura mwana witwa Rora Uwase barimo bateragura hejuru gutyo afite imyaka 17 yashatse kujya muri Rwanda Day kuko bafite amatsiko njye muri Rwanda Day mbone na Perezida Kagame namubaza icyo ntekereza ngewe yagera ku muryango bakamukumira barimo baramukumira uwo mwana rero nibavuze ati nge sinatinyuka kujya mu Rwanda niba bone Rwanda Day barambujije kwinjiramo none niba ababirigi nakuriyemo bambugira icyizere intego ishinga amategeko igahaguruka igahagarara ubwo se uwo mwana azagira ati icyizere cyo kuvuga ati najya mu Rwanda ubwo aravuga ati niba ndi hanze bakankorera ibi ese ubwo mu Rwanda bwo nakwinjiramo bigakunda icyo nsaba nuko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwarambura amaboko bukareka abana b'igihugu bakaza donc ibyo bintu byose bitera abantu ubwoba bitera abantu impungenge bikavaho none abantu bagashobora kuza none icyo mbwira bari hanze nabo nta muntu ufite uburenganzira kurushundi ku gihugu cy'u Rwanda abanyarwanda twese dufite uburenganzira bwo ku gihugu cyacu hari ikintu cyavuzwe ngo ubuhungiro bwakuweho ariko abantu ntibataha ariko mpamvu abantu badataha nyine ni ibyo maze gutanga mu rugero kuri icyo kibazo cya Laura Uwase hari ikintu abantu bagomba kumenya nta nubwo ntekereza ko abantu bifuza kuza ngo bature hano abenshi nk'abo bana biza aho hanze bafite akazi keza barakora ariko bafite inyota yo kuza kureba mu gihugu cyabo bafite inyota ndetse yo kuza akavuga ati reka nze ndebe nshobore kuba naza nkagira iwacu inzu kuko birambabaza iyo numva hari abantu b'abanyarwanda benshi turavugana kandi b'abanyarwanda ugasanga agiye kugura inzu muri Malawi aho kuza kubaka iwabo ariko akavuga ati inzu yanjye ninyigura mbese mu Rwanda hari icyizere mfite ku iyo nzu batazayintwara n'uyu mpamvu ndavuga nti ubutegetsi bworoshye noneho abo bantu batinyuke kuza mu gihugu cyabo noneho ayo bafite iburayi baza bayimvisiza mu gihugu cyacu tuzamure n'ubukungu bw'igihugu cyacu ibyo bintu byo gukangisha abantu bafite ingengabitekerezo nibihagarare abantu bashobora gutinyuka kuza mu gihugu cyabo leta iramutse nakuyeho ibyo bintu byo kubabwira ngo bafite ingengabitekerezo ntekereza ko babaho ngo ambasaderi beza mu Rwanda aho gutanga amafaranga muri za PSG ngo visit Rwanda abo banyarwanda dufite ubwabo bakora kampanye ihagije yo gushishikariza abantu kuza mu Rwanda kuko baba barahashoye bashaka ko nabo bantu baza nibura gukoresha ibyo bo bashoyemo amafaranga yabo kawa sogokuru mucho ubibone umekoroherana abo tutameze ikimwe umekoroherana abo tutameze Mera nganje, mera nganje, jangurimbu.
Madame Victoire Ingabire Umuhoza ni hudusorera iki kiganiro dusangira ijambo. Turamushimiye we n'imfura ye Madame Khayisa Ujeneza ku mwanya wa mu kiganiro. Shimye namwe mwarimo dukurikiye mbifuriza ibihe byiza no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika. Mwari na Ekh Bagirubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongiye kubashimira. Namwe kandi